Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajara to tawre to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sibou Diam nyalli sa grabe hiribe. Jabuji imu bambul e golle furuba yalti beta ko he lembem place ngaji nyere temeden na he chapande jetti e jenaidi nyere temeden na e sapu jiddi totama alhali chapande jena e joli temedere e wi golirre humninde landinal imujidi sapu enjoyo maybe e ko buri unyaaji nogay dido kebbe torraji dum do tayka li mbien bonondaaji jam chapane joy e jena ngaddi le madi jatteji kulbinide e wi fedde ngen na junande bangal berna jogola kasaraji hippugol jo e kaborde be anda ka hobbe non benna nyad alkamzare de sawbini maybe mayde neddo goto e brondaaji kewdi gol hebu badda ma to tillele commune dukombo lamu banyagara di gon semi kaborde amen hande kikide aljumaare sappo e jagam out 2024 bismillah sakra jabuji imum gamede e golle lamu ben hitande 2023 njalti beta ko le place ngaji unyere tebena chapande jetti e jena ben unyere tebena sappo jetti bamama yu alhali chapande jena e joli temdere yimbe kebbe to nokku ben yaltugol jabuji di yimbe hewbe metama el kadara ben passe be adama amadou haydara taw ton wonko hebena kadi fasam umar wakol e ousmane nyalbuli
Bete hande sa yottiki nokku mo noddirta direction nationale du centre de concours de la fonction publique yimbe lebe homo fur no jirata dum wobbe belti sanne wobbe du ana metta yoga dum ko wurtudo andarta jewde yalla jabbikina jabbaki
je fait le concours
mi wadi der gol latade douanier mi hebi mede welti sanne hadde médecine générale mi yayi indan e dabbibe ka ko jimi dum fu mede wa wiide jamba fu wada hen golle o wadiri do labal mi belay hore hande ka mi lan e ko warata ko ɓe dartat ɗum ana famɗi sappo tan e kajano ele ujunaji ujunaji dartunoɓe e service keɓal mi heɓi mbiɗa yetta Allah mbiɗa seyi sanne handen
joni woni arande ɓe kollo moyen ngaji ko ɓeɗo yimɓe ƴaɓɓiɓe keeɓi ɓamde toɓɓe sappo fa yettoyo toɓɓe sappo e jitti dow nogay kanko docteur Saka Kumbali laamiɗo nokku moɓɗum nder centre national de concours de la fonction publique wolliti wiide yimɓe ɓe dartiteɓe teme dron fof ko yaata capanɗe jeenoyo e jeyo keɓama
dartitenoɓe yo ujunere e temedde nayo e capanɗe jetton e jeenon heɓɓe yo ujunere e temedde nayo e sappo e jeɗɗon temedde jeɗɗon e sappo e ɗiɗi woni e keɓaka fa keɓa ɓameɗa kana keɓa 10 de moyen ɗum woni temedde jeɗɗon e sappo e ɗiɗon ɓe fayi e tawede eɓe kasindina ɓe keɓa heɓude 10 de moyen ɗum an holla wiide ɓe gala faamu sanne e jande maɓɓe
miccitene wiide oɗo concours wurtinama le lewru février gabbe non do tagal ko matno le hen wikaaji kiwdi
bangal men postu place ngayi chapande jeddi e didi di be hebayi bamobe kambe dunke en kabaru golle holti wi ben holti jawob sabuji kiwdi ndar ben wi ko buri hewde yo rafinandal kambe nartobe docteur Seydou Kanté yo dunke kabaru golle ndar kala hebayi be landino no fevri e ben wattu goddo o handi dum Mariam Koulibaly ketno fesango Ousmane Nyalbouli
imo ngoji di an ngadire do fuddode jandeji di dunken ande woni ndarobe ko be golli don nenno sine imo to ɓe keɓay fay seeɗa ko dartete ana holla wiide koɓe dokka ɗum ɓe paamay ɗum ɗum laati sababu keɓa moyen ko dartete ɗum sa daari watta yoga imotoɓɓe kañum en du yo tiliɓe jande ko ɓooyi hayna sini aɗa yiɗi wadde dandirgol kina garta e dow ko gaɗnoɗa lanidoɗa fa gasa holtinde wiide wona hono ɗum timmi feyi ana wawi wartede e dow majjum kasin ka ɓe tinno kamɓe koye mabɓe lanido farde goɗ dandirgol waɗede ko ɓuuri hewde fuu le hono ɗi dandirgoji tiliɓe jande ko ɓooya kañum ɓuuri welde hoore saabi kamɓe ɓe jeggita ko ɓe jangunoo
sacrement tout haklaji mo do kobra bango ɓe ama facebook koye do x ɗum twitter kiɗɗo mbiyen daɗodirgol hikka woni concours ena hitande 2024 ñawi ñande noga e joyi août ndenno banggal landal ngal kamɓe tawtoɓe hewɓe na gondi wadde exercice ngaji mbiyen banggal guɓɓal ma ɗum goto foof e hoore muɗum ndenno yalan ɓeɗor faamu dow tellaɗi jogui banggal muɗum kanko Mamadou Agri Sa wonko heɓene kadi fasango Oumar Wagol Oumar Ousmane Nyalbouli
balɗe seeɗa heddi e concours ena dartoɓe fana gondi wadde imadraji ɓe kaali ɗati ɗiɓe gondi nangude
min puɗɗi lanidade ɓuri hitande joni min gaɗi fedde amen, miɗen gollida, miɗen kokkidira hakkillaji golleji min gatta. Min lanndotno waɗugol concours ENA fanɗi fuu laabi tati le yontere. Mi waɗi tewtogoji dow ɓeɓe ande ɗe dartude ɓamude PDF ŋaji dow goggol ko timannomi suudu.
Mohamed Sirif Koulibaly yo gollo nokku mum nder sécurité sociale wollitiɗo fa keɓa oɗo concours wonɗatiɗi kanɗa nangude
fa keɓa ƴaɓɓoɗa e o concours. Kana golla boofiɗi neɗɗo hana wadde sini a hokkam ko imugo ngol watte dow mum, mbaldina hakkillo ma, dara fa gasa, tewta faamu ko landiɗa ɗum. Tinɗa du golla an tan goto, jaɓa du gollidinde e woɓɓe. Tawi wonko mbawɗa famminde joomum'en kañen du daña ko paabima.
Fande oɗo gorko Koulibalynke hollitiwi dartoɓe fuu an hani ko tawe eɓe jogui ande no golleji ɗi gorri.
Iwde fuɗɗoyde ɓurti wadde joni hewtama wiide bonodaji jamɗi hew jotuki fa capanɗe joyyi e jeenayi. Ɗum sabini mayde yimɓe sappo e joyo mbiyana ujunaji noga e ɗiɗon keɓɓe torraji ndenno ɗiɗo jaabuji ɗi heɓama ele battuta toɓɓo fedde humaninde mbiyana jogola kasaraji ɗi. Holti banggal goɗɗo banggi goɗɗo ɗum mallimite holti wiide mbiyan fande tuɓoji ɗi nasata e leydi ndi kasi Assidou Kanté wonko heɓena kede fa sango Ousmane Yalbuli.
Yo longoji gaɗi bammako sigo ley sara club la kay bayangara nara tumbut e sigaso e wi kana ko ɓe leydi meɗen ndi ley yontere ƴaɓɓine nde yolongoji capan tati e tati woni gannoɗi ka adaduji muɗum ɓeydeke yaade deɓe sappo e jeenayi leyɗe balɗe sappo. Adadu kulɓiniɗo e wi dunken ande fedde dental golloɓe ley ministére ŋaji daraniɓe haybude tiɗallaji e kasaraji. Ministére humunide ndenagu holiti wide région Ségou woni ɗo tiɗalla muɗum ɓuuri matede ɗo ley sére club la ɗo yolongoji gaɗi laabi nayyi jokkidirɗi ko waddini torraji galleji 1,300 jeɗɗi ley majum neɗɗo goto deke hen mo fel ñango heɓi. Ɗo Bamako ɗo yolongoji sappo e jeɗɗi woni gaɗɗi yimɓe taton keddi hen capanɗe jetton e taton woni barumɓe. Limtama du galleji 1,405 heɓe torra muɗum on ala adara yimɓe 1,335 e torra mum hewti. Ministére nde holliti wiide du cuuɗi joyyi woni camuɗi ɗo Bamako ɗo suudu woturu Bayangara, woturu Sigaso, woturu Ségou e joyyi Bouguni. Won fel ñangoji du mataɗi Sigaso kay Ségou kañe henduji bonɗi gaɗɗi tumbutu naara e Bayangara. Ko laati fuu mali météo holliti wiide yondeji ana mbawi jokkinde heɓede fa lewru novembre waroru ndu. Hoore maɓɓe ana darta e jamare nde tinno gattana koye muɓen hakkille.
Alkamsari kañon mbiyan sappo e joyyi août holtama wiide joni en kaɓorɗe ɓe antaka hippoyke do mbiyan wuuro Tille laamu mbiyan commune Doukoumbou. Ndenno ɗum waɗi ɓen sidafuji ɓeɗo joni en kaɓorɗe ɓe piifa nawi rewɓe jawɓe golle guese neɗɗo nayi jogorɗo ɗum heddiki hen. Ndenno dabaji kewɗu naɓɓama ɗum ɗo hollita e mbiyan fahandi banggal jawuji mbiya banggal kabaruji keɓadi toon ɗi. Mbiten wiide mbiyan golle guese ɗe gotti fewi waɗede dar saabi raf ndenagu e ley laamu Bagnangara.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kañe coopération Espagnole.
Yotere meɗe o nampalle hannano yiwde ustutugol yimɓele hultan wiide hoorejo usine Sukala ma mbajji ñande Alkamsari sappo joyyi woni keñen ɓeydade ɗum ɗum no jaam Alkamsari Idrissa Allah e Sankari député kiɗɗo neɗɗo ɗum no fedde tabital pulaku majji cuutama e ley laamorde leydi ndi. Fewde ɗiɗo telaji ɗi jammare Ségou Mouti Kulikori Bamako mbiyan holliti suglaji mum ene dar laamukoɓe ɗum fiide dabere yalla ɓeɗo nanjiite keɗanna koɓe kanni Asta Diarayde fo sango Ousmane Yalibouli.
Suutude baabiraɓe galleji kanankoɓe mawɓe tawi hunde fuu yaldata hen an tiiɗi faamude. Ndenno ana hani service des renseignement fa yettade kuminiɗo ndenagu ɓeyde tinnare dow renugol himɓe e jawdele muɓɓen. Laamu o tan jogui saria nangude neɗɗo sini waɗi ko hana ley ngallu jaati ɗon waɗa ɗum wona ko moƴƴi so laati jemmo so laati ñalawma. Laamu o ana hani tawrede bawɗe andude ko himɓe fuu gondi motti na mali fuu jaati. Mbiɗa waɗa noddago fewde e kanankoɓe jemmaji ɓeyda wadde larwangoji ɗo Bamakoɗɗo kanankoɓe ana kani daranade ndenago himɓe e jawdele muɓɓen fa yettade le galluji mawɗe. Mangal paɗen kani ɓamede fa han fuu ɓuuri police en imadaraji ɗo ana kani waɗede banggal hoggol hakkillaji no himɓe mbaylidata tagguji muɓɓen no torraji ɓuytirto.
bangal kabaru mudde kabaruji amen yontorde lalay sawal info won ko hebana kan fastan usman nyalguli
en putran e kabaruji halde hala kawrital gadungal do kabaru de nagule sa hengel putungal sapo didi lewru utndu do bamako do o imadara fedde union catholique africain de la presse do fedde mudun association malien des journalistes catholiques di mali gal kawrital balde tati nantinobe kabaruji e dunken ande ndokindira hakilaji bangal tida laji godudi do rafinde nagu kabaru goddo anavawi do wargul usman sonko je ministre en Senegal le Mali wargul makko do anafawi do kabar gollidal e gidiraagu altinere jabbinende horejo lamu hakkundeje o bisimimo gol dawol arandewol horejo ministre en Senegal anafawi e wi makko do beddugol sodugol en dam hakkunde de leede didi en timindiran di kabaruji halde hala nyaw mata do le hirnaange afriki noddirtedo variole du singe ko centre de contrôle des maladies de l'union africaine martin kumpa e wi hore mabbe wo himbe mata be nyaw o nangi le leedu kodwar kerindinde leydi mendi ka wala fumo onangi le leydi malindi wattu gonden joni o le majjun humeni be cellal ana gondi e wadde imadraji e wi direction générale de la santé et de l'hygiène publique
dokaten kabar jo hande mi to ma hebde di fufu do ben whatsapp bangal 715 99 16 19 do ben madam bangal gal kanyudun facebook bangal kuna funi 37 321 mere mere non ka famdi fubu do noga tawe telephone djum do sede yotere meden magazine
saraabe babbiraabe e iniraabe odo bataaki ono wodani
oron kaani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka modo ana haani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol suka modo yo huune mawne no yo golledu bingule dan kaako
martingol kumpa wargol aduna suka modo yo hakke makko arande sabi irum uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattaake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so saraabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o naade lekkoy e wattuji garoji
so saraabe martinay kumpa wargol aduna suka o waawa hude heejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide saraabe hebudo derewol jibbingol suko modo ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaa yeso sariya iru way bande wakkatuji kewdi ittugol buudi du ana waawi tawede
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydandemo laawi kewdi e ngurna makko
dum bataaki direction nationale de l'état civil do golidal unicef
pabe dirdo jawdi agence italienne pour la coopération au développement
yotere meɗe hannde yo kabaru keɓeɗo yowdun do jotteji statistique alice sibonko heɓen kadi fo sango min e makko yo an kiri jom
fedde ne ɓe noddirta institut national de la statistique kañum woni kumaniɗo hawrintinde kabaruji nawrɗi bangal limgal kañe jate nde leydi amen ndi nde wi hooreɓe maɓɓe so jate lobbo wala ana tiiɗi sanne andude golleji kanɗi waɗeɗe docteur issa boiré kañum woni jokko hoorejo fedde nde ɓe noddirta instat nde leydi amen ndi o holliti wiɗe gollirɗi kewɗi le leydi ana nawtoro jateji maɓɓe ɗiɓe cottirta yimɓe
le système ne produit pas l'information
kabaruji ɗi wonani ina tan warata minen hawrintinde kabaruji jateji ɗi yalla hasindiniɓe na nawtoro bangal muɗum ɗiɗo jateji ɗi wona fe ko yeyete yalla heɓdu ɗum attiɗi no kewi heƴuji mbawataki fewi humtinede hoore soni kabaruji ngala denno yo hunde famminide
ɗiɗo haalaji ka dunki hen andanɓe kabaruji ɓiliɗe keɓele leydi amen ndi gonɗini ɗum kanko docteur lamin keyta dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe keɓe holliti kañum ɗum wiide so neɗɗo yiɗɗo fa waɗa projet muɗum lobbo wajibi kina taw wonko andi bangal kabaruji nawruɗi e le golle ko ɓenɗo yimɓele watta
kabaruji guni nuyile kala yirwere keɓal kasindiɗe yata fe caggal andude no ɗi keɓirte na hoto ɗi keɓete coggiji majji e raison ngaji ɗiɗi goni e muɗum ɗum ɗo fo flatto sababu yalla ɓamde an ñagoto ndenno soni hono ɗiɗo kabaruji ngala ana tiiɗi golle o heɓa lawol ndenno kabaruji ɗi no jogui place moɗo e le immadraji keɓe ɓuuri fof ɗe julaɓe mawɓe jeeliɓe ɓamde an ñaji mawɗi
gollirgal mawɗo kumaniɗo biɓɓe adama en le leydi amen ndi kañum ndu ana nawtoro ɗiɗo kabaruji ɗi ɗeɗo fedde hawrintinta kamɓe du ɓe mbi ɗiɗo jatiji ana faamoɓe sanne ele immadaraji ɗiɓe gatta ɗi arɗo oɗo nokku ɗo woni docteur Sekou Traoré holiti wiide ɗiɗo jatiji ana sultina sanne laamu leydi ndi bangal ittugol kalsi
sur la base des statistiques
misalo e dow kabaruji jatiji neɗɗo hinnade ko yiɗi hakika li raison gotoma ɗiɗi fade juma yilade leydi ndi foof ɗum lattu sowadun anda ko sirti jatiji ɗi misal goɗɗo yo service ji cellal ɗi ɓeɗo no wawi yettade min yalla nen tottaɓe alkadara sukaɓe yalla ɓe keeɓa hinnaji no haniri kabaru fesagol nden soni neɗɗo wala hon ɗiɗo jatiji ɗi anom saɗɗaji ɗi yaltinte wala ɗo haaɗi bawdu ɗum nawtorede ele sodugol vaccin ngaji
kumaniɓe kabaruji cellal kañum en du ana nawtoroɗi ele golleji mumen le gollirgal mawɗo kumaniɗo cellal le leydi amen ndi ɓuuri fou le fedde ne ɓe noddirta centre de documentation kolle ko ndeɗo fedde watta to ko darde muɗum ana mawni sanne ele anniyaji yogaji ɗi ɓe ɓomata le on ɗo nokku docteur Nuhum Wayalo yo ingénieur informatique le on ɗo nokku
aujourd'hui il faut dire que tout ce qui concerne
hande hande o kala ko woni heƴoji ɗumgol anniyaji mawɗi heɓugol golleji wiyata fe caggal jateji ɗum faamata sanne ele nawtorgol golleji amen ɗi banggal newa muña ɓamgol anniyaji holtini tan wiide darande ɗiɗo jatiji ɗi wala ɗo haaɗi ele hontengol hoore projet ngaji amen ɗi
horeɓe fedde ne ɓe noddirta fa hamma institut national de la statistique le leydi amen ɗi jokkini e haala mumen wiide jate yo hunde hasindinande sanne le yirwere leydi